hubka Mareykanka ee ku haray gacanta Afghanistan ayaa sidoo kale ku soo qulqulaya dalka ay dariska yihiin ee Pakistan iyo kuwa kale oo dunida ah. Warar ay helayso warbaahinta ayaa sheegaya in Taliban-ka ay ka macaashaan ka ganacsiga hubka sharci darrada ah ee la qabtay, waxaana dadka wax falanqeeya ay sheegayaan in Taliban ay gacanta ku hayaan suuqa madow ee hubka. Taliban ayaa arrintaasi beeniyay. Afayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay 10kii bishan July fariin u qoreed sidan: waxaan si dhab ah u diidnay wararkaasi been abuurka ah ee ay qaar ka mid ah wargeysyada Mareykanka ku sheegayaan in Imaaradda Islaamiga ah ay ka iibiso hub iyo qalab kale oo ay ka tageen ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan meelo kale oo caalamka ah. Iyadoo ay warbixintu soo jeedinaysa in Taliban ay xoojisay xakamaynta hubka ee Mareykanka, ayaa xubnaha Taliban waxay si toosa ugu lug leeyihiin iibinta hubka Mareykanka ee suuqa madow. Markii ciidamada Mareykanka ay ka baxeen Afghanistan bishii Agoosto 2021, taasi waxay soo afjartay 20 sano oo dagaal ah. Ciidamada amniga ee Afghanistan ayaa burburay. Tanina waxay u ogolaatay Taliban-ku inay la wareegaan Afghanistan iyo inay gacanta ku dhigaan tiro badan oo hub fudud ah iyo qalab kale oo military. Bishii Agoosto 2022, Wasaaradda Difaaca ee Mareykanku waxay sheegtay in qalabka uu maalgeliyay Mareykanka ee lagu qiimeeyay 7.12 billion haddana intiisa badan ay la wareegeen Taliban. Waxaana qalabkaasi ka mid ahaa diyaaradaha dagaalka, gaadiidka dhulka, iyo hub iyo agab kale oo ciidan. Bishii November 2021, wargeyska The New York Times waxay la hadashay ganacsatada hubka ee Kandahar, gobolka koonfurta Afghanistan oo saldhigna u ah Taliban. Ganacsatadu waxay si bareer u iibinayeen hubka Mareykanka oo qaarkood ay heleen dagaalyahanada Taliban. Ganacsatada hubka ee Kandahar ayaa sheegay in Taliban ay u ogolaatay qaar ka mid ah dagaalyahanadooda inay iibiyaan hubka fudud ee ay qabsadeen kadib markii ay buux dhaafiyeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamadii hore ee dowladda Afghanistan. Bishii September 2022, wakaaladda wararka ee France 24 ayaa soo xigatay iibiye Kandahar ku sugan oo isku magacaabay Murtaza isagoo leh: dhammaan waxyaalahan waxaanu ka iibsanay Taliban kadib markii ay qabsadeen saldhigga ciidamada Afghanistan, hadda waxaan u keenaynaa suuqa si aan u iibino, buu yiri. Ganacsatadii la hadashay wargeyska The New York Times ayaa wargeyska u sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka hubka ka ganacsada ay hubka Mareykanka u soo dhoofiyeen Pakistan. Taliye hore oo Taliban oo ku nool Kandahar ayaa sheegay in nin Pakistani ah oo hubka ka ganacsado uu u soo bandhigay bastoolado, qoryo iyo muraayadaha habeenkii wax lagu arka iyo qalab kale oo Mareykanku uu leeyahay. Hubka Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa inuu sidoo kale ku dhammaada Kashmir oo ah qaybta waqooyi ee Hindiya, halkaasoo Hindiya iyo Pakistan muran dhuleed oo xoog leh uu kaga dhexeeyo 10 sanona uu soo jiitamayay. Bishii Janaayo, mas-uuliyiinta Kashmir ee ay Hindiya maamusho ayaa NBC News u sheegay in hubka Mareykanka oo ay ku jiraan qoryaha M4 iyo M16 laga soo furtay kooxaha xagjirka ah ee Pakistan. Bishii March, wargeyska dhinaca internetka lagu magacaabo Kabul Now ayaa sheegay in kooxaha kala duwan ee Taliban ay xiliyada qaar isku khilaafeen howlgallada tahriibinta hubka, taasoo ka turjumaysa halganka suuragalka ah oo loogu jiro maqaam iyo awood ururka dhexdiisa ah.